Wamalayu mose imwe muna mabali vyalu vakualo Manyane kujikuli mukuru Rio yeka munga pokele ndrama zino kwa mbula kutumulika Vanyi wakaliba nanga Chitole nge uri ndalama pafoleni Vanyi wakafumba nanga Zifike nge uri ndalama zawana kujoli Sono kwiza mukuru Ndiyo amazi ama suzi oyose Nanga munga wapo kulu Mutole nge ndalama mose Jina makiosiki Ofesi Dela lidi lose Sono unga pokela Dalama Kufuma kulikose Kufuma Botswana Kenya Chemesiani wavali makopara ya fike Asitani UK Europe Mukuru pari bose mpaka Eswatini Pulika Ila suzo na kukara pamuzeri pakutora makopara ni nyengo ya kale Pulika Ila suzo na kutore randarama kwa kaunti ya neba ni nyengo ya kale Sono kuiza mukuru 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 Pulika randarama kwa pweka Sono kuiza mukuru 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 randarama kwa pweka Pulika Imwike zafuma kuyulopo Imwike zafuma kuzambia Imwike zafuma ku Zimbabwe Imwike zafuma ku China Mukuru mpaka DRC Kenya Tanzania Paripo setiripo mpaka Namibia Bagarateshi Nigeria Kikusangika Resoto mpaka Mozambiki Uyu na yadora zake eti fuma UK Mukuru mwenu pariposo sanje wa UK Mawandu mote ngumpempani chonde tereziani Paramuna wana kuwaro mwenu masukani Wakarirani kutikurikwitha mukuru Para kumba kutuma ndrama tumeba mkuru Unyake na yo mairu wakanifumbanga Ati tina wana kufyarufa wadhungu Kengutina watume pambangu Wakarimba nanga Chitole nge uri ndalama pafoleni Vanji wakafumba nanga Zifike nge uri ndalama zawana kujoni Kufuma Botswana, Kenya Chemesiani wavali makopara ya fike Pakistani UK, Europe Mukuru bali bose mpaka Eswatini Pulika Ila suzo na kukara pamuzeri pakutora makopara ni nyengo ya kale Pulika Ila suzo na kutore randarama kwa kaunti ya neba ni nyengo ya kale Sono kuiza mukuru 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 Pulika Randarama kwa pweka Sono kuiza mukuru 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 Randarama kwa pweka Pulika
Ine girandi ndine kaboni Deri pararongo satu mandarama kufuma kuteba uku Kutorera pa mkuru
Pulika Kutora ndalama kwa pweka
Pulika
Kutora ndalama